Abusuafo Belinda Sakɔdeɛ, she's gone but not forgotten. Nyame ɛyɛ adom a ɛyɛ September 20th. Nyame ayɛ adom ɔmaame onua ne abusuanom bi ɛbɛfiri Ghana aba ayie ɛwɔ ha September 20th. Ne funeral ɛbɛyɛ Lotus Funeral Home. Ɛfiri hɔ ne yɛfiri asie yɛn nso a ɛbɛkɔ akɔtena ase ɛwɔ Methodist a ɛyɛ 69 Melvan aseɛ hɔ. 69 Melvan a ɛwɔ closer to Jane and Western Road. Saa Methodist na ɛwɔ hɔ no. Again, Belinda is gone but not forgotten. Her funeral arrangements are set for September 20th. Ye kai mo se druwa. Mwenye na mejai wu Toronto. Amane nyefe. May her soul continue to rest in peace.